ne jigina i la kosɛbɛ fanta madu fanta jigina madu la kosɛbɛ a ye tɛm'a fɛ ne jigina i la kosɛbɛ fanta madu fanta jigina madu la kosɛbɛ ali umu ali jigina umu na kosɛbɛ u an u jigina an na kosɛbɛ an i muso an jigina i muso la kosɛbɛ baba fanta baba jigina fanta la kosɛbɛ umar bala umaru jigina bala la kosɛbɛ